trendybeats.com.
Responding, he could text in the morning. I just ignoring. But are you up to something, or should I take this as a warning that I should stop falling for you? Kuna vile siku hizi unanipimia penzi, umeniweka pending. Kwani tuko wengi ama we unipendi? Ama we unipendi? Design you've taken over my mind. Imekuwa hivi for some time. Kidogo niende kwa mganga, so I can make you mine forever. Kama unanipenda, si unionyeshe. Kama unanipenda, unavosema nionyeshe. Kama unanipenda, si unionyeshe. Kama unanipenda, unavosema nionyeshe. Usinipimie penzi, usinipimie penzi. Why don't you come closer, nikaribie, usiende mbali nami. Roho na kupea na sikupati. Zako zikishika unanitamani, akimami. I wanna hold your hand but you're running away. I feel the pain, do you feel the same? Do you feel this pain? Cause you've taken over my mind. Imekuwa hivi for some time. Kidogo niende kwa mganga, so I can make you mine forever. Kama unanipenda, si unionyeshe. Kama unanipenda, unavosema nionyeshe. Kama unanipenda, si unionyeshe. Kama unanipenda, unavosema nionyeshe. Usinipimie penzi, usinipimie penzi.
More music on trendybeats.com.